from KwazaMusicBlog.co.
Oh, Faza!
Back to the way.
Fire.
Fire!
Looking new Emmy.
Hello, baby. Koma sava. Wabuka shani wechi bebe chandi. Sava bie.
Bantu gane. Kade na kumwene, baby. Na furuka maromansi. Hey, kutichawa ma watu mapoka fiuansi. Son, iwe chumina koseo finchinjisha komudi.
Once, ni shuwa mpanga. Chima wama kucheza nawe.